Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare sappo ene lewru me jena yembe soki der maison de la presse Bamako jottinono do kabaruji du yumaro yigalo. Bonair bangal kaltidal be leedi malindi yoga tobe ciubade tonde dum wono hono pelle politique de kane buutirede fa yotto e jawlel de be dokketede du darne wattu juno hodo fono yimbele janginobe jande do duuri be miji do hen o ngaram famtade du e journal gal suutude yimbe kanye yaadude dabaji fa hande du yaray tiagal le sa halidi ndibe kollitude mangal pad en nangi ton dabaji kewdo gujjaabe wattu juno le yotra men no dita zoom sirnde men ngadan halde kabaru be do yimbe el heppube sanne so be ngari be tawi jamara no wodi wana do sotete wana do sotte be cina sina be ardo yimbe el be fu kambe kabe bilta hajiji mabbe tan be joppoton wobbe le be on ngara famtade du journal gal di wonno sembe kabaruji du mi jiggino do bete ande di bismillah mo do e hedade yewtade yalla hono pelle politique de kane buitirede kanye jawlel de dokketede du darne idume anniaji ko bama le bottu hakkun bibbe leedi malindi ko timmuno do bomo ko do le yontere jabbinonde le majjun wottu juno pelle politique de ko heewi mudon kay kollitiwide jabanay o do golle tam o do golle no way golle de so dum wadama hodo kutteji dum way wadde fewde e pelle politique de fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Seku
fedde landini ne jodo halaji hakkunde bibbe leedi mali anditi jati wiide leedi gol seraji juillet 2023 hala kewal partigaji natonga teddana jeremi kulubali goto yimbe fedde de o memi hala sabuji hinade kabar mudu
le fedde avoir presque
festa en jogi ko yata tema tati bale politigen on faman tan wiide bale wa fide dabireji yalla projetaji tema tati anaba golle leedi mali du ana sabi bina hannen tidna golleji bale politigen ana jogi nafa san ga soni he fayti yottande ana tidi Moussa Kadi ko wattete mebbe leedi wawa darde mudun
public
kanko duke politique balan jakite hultiwide wetugol bal politique yata fi tiagal kuteji do etugol jam le kabaru politique le mali
yestime que
mimmi de mila huntun gon itti dalaji wala buuti de balé politique en savi so balé politique butama handen ana wadda metti kassin be haani yamirre balé politique en fu tinno fi dabireji wadda golleji ko nafata bibbe leednin be tinno du Moussa Kadi mebbe fu be darde mudun be hollitadu da golleji be haani wadde de leednin ko nafata bibbe leednin fu
citoyenne
brema eli diko go to yimbele fedde lantine nde hultibide dido ilaji na baw jati gollirede e wi makko dun yata fe ciagal jawto gollu seriaji balé politique bangal kumni be kabar mudde
ko tonga e dewtere woterde ko fuddum hokkama kanko horeji leedi ndo kenyen sapoteti lewru me handu dum lamir lama akunde jo le ko tonga hen ko nayri bangal denago fa yotto lamu leedi ni kanya fa yotto kebe ko nande mudum fu an leende do dewtere ndokkimo o wi jottoto du yalla hono lam hakkunde jo hani gollirdi do golleji kedde mo kanko colonel Assimi Goita kanko lami leedi ndi nyalom hande ko mo sifido hen
le peuple malien longtemps meurtri a compliqué la paix
leedi mali maitorbe ko boyi ami jom ka wiide so wana jom fay hunde wawa hebude lawol leedi amendi wakati no yoga bibbe leedi amendi be jabanay fey wiide lamu hakkunejo o golleji ko wondi wadde ko ana way latal sababu nabirde leedi yeso tewtuta fa wonna golle ko mi fuddi ko wobbe kam en ka tajori leedi amendi fa yaltale tiddalaji di wonle mudum di le dido joda halaji sam wawi hebede le mudum goto goto e mabbe fu kawrbe o do joda hala ngado hakkuni mabbe politiki woni hakkilaji mudum honani hakkilaji kulitaadi ele joda halaji bettiidi le leedi amendi ko holitaale o do joda hala yalla jam kan yo huntondirgol an hebele leedi amendi ko ka fu waram haybe san urdo gollirji inaadi le lam hakkunejo
firon l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition
ido kabaruji fon ba hebe do beme am ande to do page facebook kanya compte twitter studio 80 wattu jone njaara nokku no dirte do jenne de do ngallure andade sanne leedi meedi ndi lumo mudum du yo altiner non so lumo ngo ana wadabe kollitidi yimbe ban iwra tatteji di fule sanari ndi kanya fanjoto alle lamu bla kanya e lamu sikaso be do yimbe la ngaddan ton kudde sanani koota du danyan ko nabi hono wori ali sise
kamyoji kewdi kulle kecce hono mangoroje lemburu kan ko nande mudum wonle nokku o wotoroji ka wala fuudo haadi gelle battibe on do nokku fuudon warta somadi pucci fodata dido wotoroji yogabe ko mun ko nayi
ay mangore
minen genni manga me jeeya miɗa wadda jaagotooɓe jeeyaɓe genni kakuru ngal laawol mo moƴƴa sanne samoji meɗa wawi heɓde ko yaata ujunaji tati ñennen luumo mi warma cooda ga guineji mi yami cottiya ɗum genni amen manga o coggu ana nafa amen sanne meɗa heɓa hen almasaɗɗaji amen
goɗo luumo yo wakkati mo hundeji yeyete muɗum ngam kulle du sotte leemu ɗum ɗo e wakkati e juuɗe rewɓele hewɓe heɓude hen geɗu mumen
minen genni blame jeeya miɗa heɓa hunde seeɗan ga samoji du mi wona kile en sanne min maaro cottanmi ɓe mutiri jama ana sooda ɗum sanne altinere fo mi imma toon genni fakkure mi wara sagoro mi wara mi somo mi wirfito watti laasara
andide tan wiide ɓeydade e galluje mawɗe gonɗe le wuddu fay to ɓareri leydi amen ndi comotoɓe kewɓe ana iwra gelle ɓattiɓe nokku o hono ñala dakom ma wilingara kañe coola fay to jabolo ɗon ko dramane mayga heɓeni studio tamani iwde janni
wattu joni en kalan kabaru waydi ndenagol leydi meɗen ndi ɓe kollitide fa hande banggueji goɗɗi ɗi kayno ko darte ko heɓaka hollitidude yimɓe lano gonde suutede dabaji ɗo no gonde e yaadede noon ɓe kollitiri wiide wo dabaji kewɗi jadunoɗe ko ƴaɓɓino ko armé o holliti wiide ɓanti ɗiɗo dabaji juuɗe yimɓele joyi en kaɓorɗe anniɓe yaadude ɗiɗo dabaji fa cottoya ɗum hono wori Ali Cissé
lisar leydi ndi rewɓe jahannoɓe to baara waɗude kurkugoji ley sarko ansongo bandiji jon e motoji yani dow ɓeɗo ñande aswere nde sappo e go'o mai debbo goto barmi naɓɓama lopital ansongo fa hande aswere goto o sappo e go'o mai 2024 to temera ley cercle bourem jon e kaɓorɗe ɓe andaka hoɓe nonno gonnoɓe ley mobile cuuti mobile aji ɗiɗi ONG MDM ɗiɗo mobile aji ɗi wonno ko CCRF bourem naftorto noon naɓɓude ñawɓe e on wattu o alahaali ndenaguli laamu naka ne samti joni eɓi jamare nde caggal ko jon en kaɓorɗe cuumi mobile aji ɗiɗi hakkude noga jeɗɗi noga jeenayi avril ƴaɓɓiɗo ndu bonoda goɗɗo fof tawi kaka ley région o ka noon yawara e dow ɗattol minaka tiiɗi nawtorede saabi jon en kaɓorɗe ene maggol nokku jeogaji banggue goɗɗo ɗum état major larmi mali humpiti wiide nangui mobile aji tati ɗi nder muɗum na cikkita tawede dabaji gujjaɗi nokkuji kewɗi sahal leydi ndi ɗum ɗo waɗi yontere ƴaɓɓide nde communiqué o ɓeydi wiide nagge capan tati e jetti baali temedere e capanɗe jeegom e boyi temedere e capanɗe jetti goni ɗi nannali fourriére ansongo yalla korgol na fuɗɗa dow kabaru muɗum
on keeɓi famuyo ɗum faccitago Mamadou Sama Sekou noon fa hande keddoto nokku noddirteɗo ansongo ɓe kolliti wide ley laamu ansongo pinasi goto kañum mutti toon ɗum laadiki sababu du so yimɓele jeegom kañum keddille hen oɗo pinasi o mon gandi luumo nokku noddirteɗo basi gourma nokku o ɗo kasara woɗɗo ɓe kollitiɗi ɗum woɗɗiri ngallure ansongo nde ko yata kilogaji jeɗɗi ɗum woni ɗum waɗi nokku noddirteɗo wiya noon ɓe kollitiri wiide ko laati sababu muɗumɓe mbi wakkati nde pinasi o wonno dow maayo ngo nde hendu mawdu immi baade kamudu jokkidiri toon e hendudu ɗum laati sababu so oɗo kasara waɗi toon eɗen duwo yimɓele heddiɓe toon ɓe yo toon ɓuranɓe ga
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume Uni kañum Union Européenne et coopération espagnole
yewtere meɗen noddirten ɗo zoom sirnde garan haalde kabaru ɓeɗo yimɓele heppuɓe soɓe gariɓe tawi jamare ana jooɗi ana domi hunde na soɓe gariɓe tawi jamare nde ana sooda e ko nandi muɗum ɓe cina sinaɓe ƴaɓɓito yimɓele ɓe fuu saabi de kamɓe goni howluɓe kamɓe goni hono jo en hajeji e ko nandi muɗum sita sidiɓe
jeɓɗi jamɗe ƴaɓɓere ken sinémaji capantati meɗle essensire gotere le genni bomoko ɗo kanko suka jogal noddirteɗo Mamadou o tawi jama ko heewi ana ardimo le on nokku e ɓamde essensi gaɗɗo e tawede fou o seeni so walani ɓamde essensi yesso o jama fo e dammuɗum debbo goto Antonno o ana ardimo gaɗɗo e tawede fou o hokkimo lawol o ɓama essensi makko o witta caggal muɗum o debbo ɗo jaɓɓe kasin darade ɓama essensi on nokku goto eɗe wawi madde hono ɗi kulleji kewɗi le nokkuji to watte coggiji meɗen hono misali magasin ji meɗen kay boutigaji feede ɗati mawɗi ɗin amma tan jaati yoga en so ana dogina milan watti fou ƴaɓɓade yimɓe keddanɓe ɓe yimɓe jaati wonko sabibinta waddugo accident ji doɗɗati mawɗi ɗin samuji yoga ɓe yimɓe jaati wonko sabibinta waɗgo yurko yurkako le gollidiraji meɗen ɗum ana miccitina kan hayeji goto noddirteɗo brema mo yimɓe fo andidirta manicho le den amen no kanko fe mbeyete goto o jaɓata battude sariyaji leydi nin le wi makko o wawa muñitade ñolman goto saabi tewde ɗereji le lamorɗe leydi nin le milo makko jaati kalsi ana wawi bildita kulleɗe fo e damuɗum ene wawi hawrata hono ɓe yimɓe jati lecu docteur je meden fortade le gollidraje gouvernement kay darne hore mod le ledin hono be yimbe ana han famde wittagoji yogaji antun ana torra yimbe ko heewi fanatar sawe yirunde yirku yirku ko le ledin
wattu jure ndaran nokku no dirte do kuccala be kolliti wiide pc ngada mo ton dum won suka fabe jalon be kan sekirade nyawno dirte do polio be kolliti wiide ko buri ujnaaji temetete ujnaaji nay suka kanyen pesale o do nokku dido kabaru ju lamido sud docteur wondu tondu kanyen dokki do wakkande be ngado botu mabbe le sappo lewru me yabbe non dou le majjum en bi ko be pesata yimbe le be ko ko yata hono pesobe ujnere temede njoy sappo en jeegom kanyen be neldi li lamu siga so non be kolliti wiide be bi kalis ko watta le hendu dum yefa e million chapande jeegom e go kalis cefa wabbe dido imma radio fedde oms kanye fedde unicef de kanye ngaddi do imma radio fana mabbe bi fab jeelon be kan habirde o do nyom boro koyde wabbe do noddiri dum polio le leedi mali ndi fu e mangal mudun non sekrab non gatta haddude beta hande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade heju jamel so ngaddi do bema me ande to do ba hebu ton dido kabaruji fu do so ngaddi www.topresidio.org do noddi o do numero via mo mere mere 37321 na ono yibbe jogi be di telephone ji di application ngaji woni mudon di so ngaddi do play store to do bay wadde dum woni application mo sidio tamano tay wakkati fu do kadi on hettinade journal amen gal fo do ba hettinade min be do ngatta haddude beta hande wassalam on andirdon no yewtere meden de du waran yowade do botu timmud le leedi meden di be bi tongande ko tonga ton koy dum buri temete tongande wattu jono no wobbe ko litiri widle o do nokku dum tongama aljumaari jabbi non de ciagal ko botu o timmuno ton ko le halaji kala ton di dun ko nayi bangal kebe le leedi meden di habude e yurku yurku kanye lamu bonde rejo ko nande mudum furdu wadi ton kambe jenginobe jende do do hurobe be ko litiri wirso ni di do halaji tabama so ni de do tongande ngadirama no wirano ko he ko nda te leedi malindi ko hebete non do kollitiri wiide fa kebe famtar kebe ali sise ko fewni en do hen
prima elidiko yo goto yimbe le fedde landininde kawtal ngar holti wiide dabara hawninde fuf walana tidalaji leedi malidi kanko jangino jandu dowre na tajir wiide leedi malindi hewtan jam soni ko horo de mudun di gollirama
de recommandation forte
hakilaji kewdi holitama bangal hono watte la yuruku yuruku rafu jukungol fa yotto nyamde jawdi leedi ni ne tam an heba habede wiama du ko hebete ni leedi amendi hono kangi kangi dicchom dabereji itte yalla dum an heb wayte dum ile hakile amin ka so ko holita ile dido batoji ka fu gulliraman wodire leedi amin di jam waram warture le mayi
soa havre de paix
sabi gidali ngududi ko jun o li annaru ndu holitama wite jangnirde do kabaru politika ku e dat dabereji jogala deedi ndi udite gidal goddo o be ko leedi ndi wala bawde totude yimbe le awdiji on don ko dun no gonko hawradu mudum kedana professeur adama kita jangino jandeji dure mami ko dum sabi dum do yelama
ila te preconiser également
bol tamado wiide banki mo awdiji tebetele mudum nyibele leedi di sabi yimbele jogi be awdiji di nyande fu salike hokkude leedi kolitaade wiide wana newiide awdiji nata ko mun newiide fey sabi fey goto hebata wadde demal so demal ne wada e kettal hala mudum wawa haleede leedi ana wawi mursirede ni wakkat goto tawi fey yabere fiida khale mun
sentire un coup de feu
habo njibu jawdi na jeyda e moddi di jeli malinkobe gonbe France fesu tama di fuf di ngattanama hakilo Mamoudou Sidibe goto yimbe le garbe do inde France kobe ndarda lambiobe fide de bare patefe bopi tawe le talki leedi di yimbe le hasindini sabbe bopuje mawdi sombinde telaji moddi fewde malinkobe gonbe ciagal leedi di
moi même je suis
mi hore mi avocat ko hewi e client en ambe fu talki di be nartata bangal lam wa tawam do yo talkuro ji pinirdo won ko be noddirta wala sabe faadi do tiddalaji di malinkobe joodi be ciagal leedi ni wondi fewde bangal dido talki hebni jogolal yimbel ngado be dido golleji le cuudi miriji di an haani ko jangine fa gasa do
ni different mere
fedde be leedi mali woni de habo yugo yurgu wasugul mayre tawade kortangal e tawde fuf na milawide ko horo do mudun na hanti ka non fedde de hulti wide hana tan yilaji di tonge e le dereji di gollire kedana Musa Usman Ousmane Touré ko no horejo de do fedde belidi Mali manide habbo yurku yurku
le probleme c'est surtout
tala o gollirde ko hawra ko ninno so wana dum wana kammar malin kobe holitita hakilaji lobbi dabreji kanti mawdi yirwinde lindi ko minen ka kom tawta nyalo mo hande o ko min bajin binta jati ni woni ko holita el ido joda halaji wana fi batoji abbi jondi dude ko wada ko lebiti le led amende ko fu gollira jomka in way latal sababu timminde titalaji kewdi hono misalu margal bongal
question de gouvernance
mistabide tongane de mudun nawodi temre kewde yilaji totama kanake lidindi kulnel asmi goita nyande altnerde to kulwatum